sana mala. Abanye babo bangifuna mina ngiyala. Ngoba wena ngiyakudinga mase kwenyuka. Sonke isikhathi ngilahleka wena wangithola. Ngoba ngikhetha wena baphuma bengena. Azange banqaka ngiyamazo ngimfuna. Yo mfuna wena ngiyatshela mamela. Ngizokuphatha njengeqa ngendlela uyifuna. Yo ngikhetha wena abaphuma bangena. Azange banqaka ngiyamazo ngimfuna. Yo ngifuna wena ngiyatshela mama yo. Ngizokuphatha njengeqa ngendlela uyifuna. Ngiyababona mihla namala. Abanye babo bangifuna mina ngiya. Oba wena ngiyakudinga mase kwenyuka. Sonke isikhathi ngilahleka wena wangithola.